Zikari gadi nilijua kuna mabaya ta switch alafu ni tempti aji naka kuna opjo anadai smoke mshongo zangu za Miami wanacheza pes si brought na play chess na show when you get couple of years when you check in a GLS na kidani mandumba rudi kwa ngoma wasikia nki manifest it's funny vile nko hapa na niko na lala kwa test
wakibonga juu ya Kenyan rap Brooklyn boys zikosa ku name yo naifanya vi easy 1 plus 1 flow yangu insane wedding chana na pete sign naza sema nimemadi the game